kakati na makugu munsonga zeyo bulamba fudeyo ne basaba abavubuka bagere maso nokubanga ate benyigira abavubuka bongera kubanga benyigira mukumanyisa n'okumanyisibwa ako kukirwadde kya Mukenenya ekyongedde okwerisiza ekulibaana abakyali abato okwetoola eggwanga Uganda okusonza ku kitongole ekivunaanyizibwa okulwanyisa ekirwadde kino ekya Mukenenya ekya Uganda AIDS Commission bagamba nti omwaka 2025 naye twatandikira omwaka 2026 okusinziira kugwanga Uganda bakiraba nti ebitundu 4.9 mwenda ku buli 10 wamagwe omuwendo gwabo abafuna ekirwadde gweyongera okutuukira ddala ku bitundu 5.9 kamu ku buli 10 naddala mbavubuka abali wakati w'emyaka 15 emyaka 9 ono nno bagamba nti ekirwadde kino mu kaseera kano bannayuganda abali eyo mu kakadde kamu n'emitwalo 5 tebawangala n'ekirwadde kino okwetoola eggwanga lyonna wasande wabeerewo ekikolebwa era okusinza ku Dr. Cissy Kityo ng'ono yakulira ekitongole kya Joint Clinical Research Center ategeezezza nti ekirwadde kya Mukenenya kyongedde okweriisa enkuuli naye ate okunoonyereza kulaga nti abavubuka wamagwe be basinze okuba nga beriisizaamu enkuuli ekirwadde kino agamba nti ky'ekiseera abaana abato bongere okutegeezebwa ku kirwadde kino ate nabo benyigiremu bennyini mu kukirwanyisa olwo neggwanga ate liyongera okubanga libaako we lituuka naddala mu kukirinnya ku mpeete anti ekigendererwa kya kutuuka mu mwaka 2023 nga wamagwe lufumo.